Ama vile mapenzi kitu gani, fanane kitu gani, upendo umenifanya sijui. Yani tena mapenzi kitu gani, fanane kitu gani, upendo umenifanya sijui. Unapenda sana, moyo kitu umetua, unapenda sana. Nampenda Fauzia, yupo naye tena mempania, mtunze kila njia. Afe naye amiache, yache, I don't want any love from you. Amiache, yache, I don't want any love from you. Amiache, yache, I don't want any love from you. Amiache, yache, I don't want love from you. Bibi alitaka gani mtunze, nindekeze ni mpe mapenzi, tena niwe mwepesi anielewe, nindekeze kama mwezi. Hello sweet love, we ndio wangu number one. Hello sweet love, fanya jilegeze ni kubebe gongo. Najua vile dia likupendaga, hakuwaga mwingine. Wajua vile dia likupendaga, hakuwaga mwingine. I don't want any love from you. Amiache, amiache, I don't.